going to stick together now, now, now. Ngoba vele ngiyamdinga umfazi ozongwashela ngibhekele. Ngicela ubizwe malume bakho. Ngicela ubizwe malume bakho ngikhokhe amalobol.
Dial lines on and phone in dumb if finding now talents all and for no time when not for mine I'm going. Talents all and for no oh fine and now we ay 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 put on the lack on gal poli ay 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 kapana na wala
moli andi java mtano moto mfuna na nawe desha nengi uwestabe mfuna na nawe sengkale malunde
ngitholi mfudu malo uzothumela abakhonke bakhiphi lobolo ngileke ngihlele ngithule njalo mtholi udlalile ngam bebi ngiyakutshela kusasa kuzoba wena umfazi wami sivusa amadladla sisipanele ukeshi siphushe lo life